Arkodarata labi kite e padaki neto kasu. Dunghadi kasunke yewtida himbe Yasin. Na hebude habaruji kwa wono wada Yasin garuwa lkasu gale endan. Hebude habaruji kwa wono wada Yasin undu. To saido kito todo hokimo lawol majjum. Procureur Umar Gajere Mahamman Bilal naniko famtini do majjum.
Derfilla kotawa hakunde nangado kasu e nimbe tawabe Yasin. Baka warde yewa kasuji on wala hen kasu kope na godi lawol nildede talkurso muda ala kovite letter mane chede der kasu om. Deitawe dungoliri eno labi kawjiti fila kasu din kwa wawuta wadande kasuji on satarma der kasu totawaro.
Kasu nkobe no bawe haujade fi chede na gadane lildal do inde mappe na be keba habaru lobbo mo yewo fi mappe amma ko dum wado no wodi no tokkire. Procureur Umar Gajere Mahamman Bilal.
Les détenus peuvent
kasun kobbe no bawi nildede talkuru letter na chede yorno datol chapande tati e jeego ngolabi kita kawjidi filla garual kasungol famminiri de tawe do yardorade e kawjido filla garual kasu om de kasujo mayi ma na wala sati emun do ko yawi ko rejo makko no wawi andinede dum do fu no tawa der labi gollidol hakkunde kasun kobbe e nimbe yaa
l'extérieur
baka batakiji telephone dum hadi kasunke fu tawre dum seni de lawol majjum kasunke tefi dum hebi nani ko procureur Umar Gajere Mahamman Bilal famtini do majjum
l'article 37
datol chapande tati e jeddi kawjingol fille labi kite garual kasu wi yardoraki kasujo jogo telephone der garual kasugal sayani tawe se jomun hokka lawol non amma no wodi der la awol no kasujo hokkete gollira e cyallalol telephone der kasu dum do tawa labi kawjidi filla labi kite kasu din hokkimo lawol tawa hunde ko darta filla ko reje makkon ko ni be kan famande emu kasujo wala fu lawol jogade cyallalol telephone der galwar kasu yerno datol chapande tati e jeddi famenir
conforme a l'article 37.